kudhamini, nikupenini ili urithi moyo wangu tulie.
Kwa kwanza baby girl what's your name, you better start talking before they do. Kwani kila kitu mimi nifanyalo huwa wewe ndio nafikiria. Baby girl we wajua nakupenda, mbona sasa wanenesha madharau? Nakumbuka ile siku ambapo mapenzi yetu ilikuwa mapenzi. Mpenzi wewe ulionishika na mapenzi ulivyonipa.
Ila siku nakuwaza baby please niache, na kukuona moyo wangu utulie. Na kudhamini nikupenini ili urete moyo wangu utulie. Ila siku nakuwaza baby please niache, na kukuona moyo wangu utulie. Na kudhamini
nikupenini ili ureje moyo wangu tulie.